kukukukuki budu mededi. Afanya utakavyo wa bredi. Baby, baby, tuspendi. Pashinye mafupi no dedi. Like, uko nishike uko. Uko baby, uko. Uko nishike uko. Uko baby, uko.
Don't tell you give me sugar, mommy. Make we come body,
make we come body.
Give me uku,
uku.
In summer over,
in summer over.
Make me all over,
make me all over.
Make we come body,
make we come body.
Yamuku, she tell me say she go lawyer. Me no need to believe her. She no say I'm royal. Trust it to deliver.
Oh na na,
uku. Kama unani papa. Unishike hapa
uku,
ah. Freestyle uku,
ah.
Uku kama unanipapasa
uku,
tena unishike hapa
uku,
ah. It's the eye.
Una hope na Mona Lisa na Aisha. Wakati unanimaliza, unanimaliza. Wewe ndio unanifanya, nifaya. Oh, wale vikara mbosyo. Wapi, 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 wapi nishike. Wapi nishike uku, wapi. Wapi nishike uku, oh, oh. Oh, nisana, nisana. Oh, nani maliza huku, nishike huku. Huku, baby huku. Huku, mi nishike huku. Huku, baby huku. Kata, kidogo, nata, na mikogo, nataka kidogo, a sweet kama Jojo, katoto kamoto. Kata, kidogo, nata, na mikogo. Nataka, kidogo, a sweet kama Jojo, katoto kamoto. Oh, insana, insana. Oh, oh, oh.